VOA. Joseph R. Biden, President of Tami Jaffa, kan United States Taudan, Robi Kalesa, Kakatani, Ango Kabachusani ni Bekama, Kunisi Egumsa Jaba Jalati, Wajira Manamare Bakabota Umata Fule Tigagefame. Mudamni President Joe Biden kun kanandura halahin baramnefi, Egumsa Chima Jalati Rawatame, Gabasa Caroline Pursuti fi Catherine Jepson Ergan Jalini Gamaratu Chumfe Yesa.
Egumsi jabata us mudamni presidenti United States Robi Kalesa nagant umramejira.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
President Obama f ittana presidenti katuran Joe Biden am presidenti United States afurtami jaffa ta'anijiru. Lefti Biden abbatani kakachun ango presidentumma tikabatankun torballa madura deggirtota presidenti chadurani kan Donald Trump bayi filannoo mormuun hokkaratti kaasanii lubbuun nama itti galaafatame ture. Biden hokkara gaggeeffame kanaaf bayi filannoo garagalchuuf yaalii ta'e kanaaf dhaamsa ifa ta'e dabarsan.
Democracy is precious. Democracy is fragile. And at this hour, my friends, democracy has prevailed.
Demokiraasiin waan cabu ta'uu mala. Riyyoota koo yeroo ammaa kanatti garuu demokiraasiin deebi'ee bayyanataa jiraa jedhan. Itti fufanis Baayden biyyattiin tokkummaan fuulduratti tarkaanfachuu qabdii jechuun gaafataniiru.
Politics doesn't have to be a raging fire, destroying everything in its path. Every disagreement doesn't have to be a cause for total war.
Siyaasni akka abidda karaa darbe mara gubaa deemu sanaa ta'uu hin qabu. Waliigaltee dhabiinsi mudatu kamiyyuu wal waraansatti seenuuf sababaa ta'uu hin qabu. Kanaaf aadaa dhugaa jiru jal'isuu yookaan uumanii odeessuu fudhatama dhabsiisuu qabna jedhan. Rakkoo hedduun akka jiru naagala ka jedhan Baayden. Isaan keessaa weerarri vaayirasii koroonaa kan lubbuu lammiiwwan Ameerikaa 1,400 galaafate tokko jedhu.
We're entering what may be the toughest and deadliest period of the virus. We must set aside politics and finally face this pandemic as one nation.
Yerotti virusicha mate lubbu heddu galafata jirutti seena kan jiru ta'umala. Siyaasa cinatti dhiifne akka biyya tokkotti virusii kana dura dhaabbachuu qabna jedhan. Biden ittaantu isaanii ta'uun kan muudaman Kamala Harris bira gargaarsa qabu.
The duties of the office upon which I am about to enter.
So help me God.
So help me God.
Dubartii isaan jalqabaa aangoo ittaantuu pirezidaantummaa qabatan akkasumas dubartii adii hin ta'in lammii Ameerikaa idda dhalata biyya Hindiiti Kamalaa Haaris. Sirni kakachuu kun akka yeroo kaanii uummanni ba'ee kan irratti hirmaate hin turre. Kunis sababa nageenyaa fi weerara vaayirasii koroonaaf ta'uun ibsameera. Nageenya eegsisuuf jecha eegdonni biyyoolessaa 2025 bobbaafamanii turan mormiin gaggeeffames muraasa. Seenaa pirezidaantotaa kan bara ammayyaa isa ta'e keessatti Tiraamp sirna kakannaa pirezidaantii isaaniin bakka bu'anii irratti hin argamuu jechuun diduun ka jalqabaati. Itti aanaa Tiraamp ka turan Maayik Peens pirezidaant Tiraamp bakka bu'uudhaan sirna kakuu kaleessaa irratti argamanii jiran. Garuu pirezidaant Baayden deeggartoota Tiraampiif dhaamsa dabarsan qabu.
Take a measure of me and my heart. If you still disagree, so be it. That's democracy.
Waa'ee koofi waanan onnee koorraa hojjadhu laala kana booda yaada koorratti waliigaluu yoo dadhabdanis tole. Kun demokiraasiidha Ameerikaadha. Mirgi karaa nagaa mormii dhageessisu qajeelfama demokiraasiiti jedhan. Hariiroo biyyootii addunyaa waliin jiru irratti Baayden na dubbatan.
We will repair our alliances and engage with the world once again. Not to meet yesterday's challenges, but today's and tomorrow's challenges.
Hariiroo keenya iddootti deebisnee addunyaa waliin hojjanna. Kunis rakkoo kaleessaa irratti dubbachuuf otoo hin taane rakkoo har'a jiruu fi isa borii irratti malee jedhan. Pirezidaant Baayden akka jedhanitti bulchiisi isaanii guyyoota waajiratti qaban isaan duraa 100 keessatti uummanni 100,000 tallaalii COVID-19 akka argataniif karoorfatan. Prezidaant Baayden diinagdee biyyatti bayyanachiisuuf akkasumas weerara vaayirasii koroonaa irratti jabinaan hojjechuuf kan oolu doolaara tiriiliyoona 1.9 akka ramadamuuf yaada dhiyeessaniiru. Dhimmoota immigireeshinii kan ilaaleen waggaa 8 keessatti lammiiwwan biyya alaa kanneen ituun galmaa'in Ameerikaa keessa jiran 11,000,000 gara lammummaa argachuutti akka ce'an gochuuf yaada dhiyaate Baayden koongirasaaf erganii jiru. Sirna kakuu pirezidaant Baayden kan kaleessaa irratti uummata silaa argamu garuu sababa weerara vaayirasii koroonaa fi nageenyaaf jecha hin argamin hafaniif alaabaa Yuunaayitid Isteets 200,000 dirree lafa kakuu sana dura jiru kan Naashinaal Mool jedhamurra dhaabamee jira. Iddoo kanattis kutaaleen Yuunaayitid Isteets hundumtuu bakka buufamanii jiru.